Yeah. Sebe ukhiphile bonke wena raza ukhiphe ingane. Inkinga ama levels wena ntwana walingana. Suqala ukuba soft wena jia uhlini ingane. Ama emotions eceleni kushida ngabani. Langinika umkhonto lathi Hollywood olingadingani. After depression tjela mina badingani. Idinga ngiqale kancane ngithi ukuyipenda kancane. Bonke abangithatha kancane bazopaka kancane. Nina bafana bancane imani eceleni kancane ngithi ubanyela kancane. Suka la nesina kancane nina ithe kunadayisa woku umuntu emini ebukela. Nathatha igqomo lihambela le nazolishutheka. Sathi safika lokho sezwa sekurepa no DJ. Ngabona ukuthi cha lo mjida niyamnika ama BJ. Beqeda kugidisa amahashi lapha kuma CDJ. Awuthi ngiphume kunina sinja vele kade ngangikwabo. Ukukhula ngenze ngafunda ukuphila nama phixiphixi. Inkinga iqala mangadaba mkhipha nama secrets. Bashaya uQueen ngemuva abanye they didn't believe it. Ujakala sometsheni olinda ukugadla noma nini. Angikwazi okwanonisa ingulube ngidla noma yini. Selongaqala ngaze ngibe i-favorite ka-produce. Ngake ngamtshela no-Bon Hustle uyazi lapha ka-news. Uyena owaprofesa ukuthi e-KZN I'm next. Ngahonga kwaba kanye bathi uzobaluma lo rest. Nasesikoleni nganginokopha uthisha phansi kwe-desk. Isigora ngisiqasha amathambo kawo phansi kwe-vest. Buza umsebenzi ngakukhiphela ngami umfana ka-Ness. Angikhathalele kuthenjwa nakuthanda ngizokudalela i-mess. Umrapper mina mengithanda nginokumhambisa nge-hess. Uscott nomthole ekhoneni like u-star no-hash. Ngeba ngiqedele kalula ngoba will body back them. Mangine kinga nawe ngikudansele call out your name. I-beef ngiletha ngogqoko ngidle bangithulela isigqoko. Ngithafu ngikhule ngomdoko ebusuku ngingena ngembobo. Ababengizela ngombobo bavela ngeza ngengqondo. Omunye ngathatha intombi yakhe ngayifaka impokompoko. Kwakuyinto yesikhashana esifuna ukuletha nombono. Yathi ngiyayenza lento ngidlisa izambane likabona. Mongangibelieve ihambo check i-globe dade wenu. I'm tired of proving myself kunina ukuthi I can rap. I'm a trendsetter not a follower. I'm stuck on my lane. Ninanibuka iy'thombe zababe sodume emakamereni. Mase nilokhu enithola nota nikhumisa amajampeni. Ama-artist amaningi awangifuni ngiyazi ngi-tress. Bathi ngikuhlaza ngeke ngipreze bona mina fuck this. Ngeke ngidigride bona mina ku-social media fuck this. Ngibona siqhubeke simakethane masihlangana kuma-shows. Babingelela kuqala ngithatha u-5 ongena energy. Wakwambonapho umrepo dope njengami ongena energy. Wakwambonapho umjito top njengami ephethe inganeni. Mase bezosabisa bethayeza ama-album abo. Ama-fans a-confused ngoba nishayiswa ama-piano. Ama-boss enu niyawasaba nina bo-motherfucker. Kwi-game banifakile ngegqomo emva kwalokho na-stack. Ngangigcwele ngani before ngene indaba engafuni nini. Ncenga ama-feature ngegama lami nilima kamnini. Nawathola-ke la ma-feature abanibonasa abanisayine. Wathi usa-celebrate-a lokho bakuthengele i-award. Ngeke ngiwine mina ngiyazi ngizosubmit-a kumasaha. Ngeke banginake mhlampe bazoyiziba ne-email yami. Manganominate-wanga ni-understand ebalandeli bami. Kodwa iqiniso ngeke lijike ibuhlungu le-album yami. Ngifukuza imali ngibatuse ngichitha itafula abaphuze. Ngibafake isikole babuze ukudla komqondo basuthe. Ngilande nesitoko ngisijuthe sivukuza imali. Sibachuthe ngilande nezami sibasuse. Bavula isitiki sibaphusha. Bashana bonke abathunywa. Bangaxolelwa baphulwa. Bangaphenyelwa banqunywa. Dedela izinja balunywa. Mr. Azambe malume. Makati hola malume. Balume impela malume. Wena uyinswela malume. Zambe malume. Yeah. Wathi uTony G laba banikeza nahmir. Wasemadodeni ngisanda nabudubuli nobukiri. Ngizomangaza emnyango maqanyila nedonkipiri. Ngizohliphiza everything sebe bonke ngibafile. Bayagoqana emagoneni basi barani debel. I-Durban yagcina ukushisa sikhathi ngidisa uDuncan. Ngabuza i-direction ngakudla ngayifaka emephini. Ngase ngidrophe iwola lova ngabe indaba elokishini. Ngafaka istradi kwivida ngibizanga ngisho ivixini. Bathi intwana yadlengedla ibarhudula ngentshebe. Obhura sporo bathi laba ungabayeki i-mailite. Ngathi bhura sporo laba bashodelwa ama-life. Mina ngidedela inamba kube ngathi unyuye makasi. Ngigula ngiyashubisa ngifaka ubisi liphenduka amasi. Mangifika kuleyo ndawo ubona kuvungama nehakasi. Bathi umthina yitsunami ngampela i-king yasemlazi. I'll do you right now. Mofuna mina kufiwe right now. Nyiwe right now. Letsane nimthembile right now. Ngithema ngifike emsoqa ngafikele ejangalala. Ngaqale kahle hong manje uzongithola endofayo. Amajita ayakhinya ngitsafika jola amagroup. La magroup ajika gadele thina swafaka iluse. Masa sixoxela konke esamele kulezi fuba zethu. Majita ayekani ukuxoxela amacherry indaba zethu. Seniyongixolela mina mengidakiwe kuyaphahluka. Angakaphatsha uthi ngivele ngishayelani ngephuzu. Kodwa kuyafana amajita amaningi ngeke azayi. Ngeke ngibaxolele laba bayoze bayivume le nduku. Zolonke inibhlesa njengenabi yoze ngifakele inyuku. It's Cuba side fam. Yeah. Ya kodwa-ke ithiwe ibhithi yabo ebhizinisi. Ngiyakubona uya smile umabhizinisi. Uyasho ukuthi ayile nje ayenje justice ebhithini yabo. Zambe malume.